bazukuru bakabazi tusibuka kyango wali tubera tweddira kasimba n'akabiro kaffengo tuva musigali ambazira ebirinzi wali ntambudde ng'omuganda bw'aba mutuba gwa mulya mambe kagonge matanga
DJ Erico in the mix.
Amawule mu omugenzi jjajja eyazaala tata wange Buyondo akasimba wekaba kasimbye tekasimbula nebimama kyebiva bitulwanira kyantumya olukagga mulengera bwenkaga beeno okuva lwe yansiima emirimu gyenkola abayo nafuna netaito sa n'abatugerageranya nga ne bakkakkana beeno ndikwebaza ntya mu butandekerero okuleka okugamba nti wangaala nesemanya kakabaka ensanvu mu abiri kwena amakulu gaago masomo giri ensoose kyenkwe zipangirwa obuganda zakenga n'erya ssaabataka koolimanyi tyettaka lya buganda kwe mwesongoledde lirye kabaka sekesa kwotudde alina amajimbika omuzanyisa kwoki amenya embazzi n'aziwanga mangu ate kyekyamutuumya semanda anenya bw'asonyiwa mpologoma envubuka yeeyeera eryanyi limuwala muyite lya mpalabwa omwana wa nnabi jjanooyo mute jano lyennyininnyini namasola akulike awulira pemenku lyendeese agaayo omuliro era nga bwe guwembeeza enku n'atabalirira batya bigwenkulaga bufumbi aganda akolobera kwasabula omwana wakanywa bibumba gwenkooka omuti ogubala ebikomo n'ensimbi ekyukyu seggwanga sebuufu bwange sabalongo sabasajja sabafumbo gage abeera bukaajumba enko tasiwa neya n'omubuukira akulage wali otegeddeko nti yesse munywa soona yawamba busoga n'abunywa kweryava eryo sempeebwa baffe nannyinimu kati ennyanja temanyirwa kwentuuse ennyanja taabavubya b'ekyejo gwe nkimanyi k'omwemu nkoolerakawe yanguwoolaane amakula ga buganda ye musisi mutenza ggulu namuuswa gwe ndeese si kutuuka okuwummula nninda wanfunanga kirabo by'otamanyi byendeeta sebunya bwa musoto obusagwa bwasosogezanga n'omusonga mu olugalo olibuulira lukoma nantobe tomuzza ngoma atawangulwa atabaala n'akomyawo engoma tomuzanyisa abeera liiso lya mpungu alengera ebula ekimera muzzukulu wa kintu yenna ntaddibwamu kyagambye ssaabakomazi oweevuumiranga mukoma gajja kukomage lwagaluwangula nnyini bintu era nnyini bantu ssebukulu bwa nnyoma omuzibu nnantanyomebwa wasiima n'akuwa obwami oteekwa kwebaza naye togaana nantakuba obwami mugema muzaawulako ne mulya zaawo awula ennyondo ogyetika ng'ejjeekulerule salambwa kika kya musota tegutembeka tipitipi onyumya kajwanga ogezanga n'omusembereza olumanyimanyi olikira mu birango empanga ya buganda ababunya kiwamirembe era kyebavanga bayimba inze seegomba ngoyeza omwanga kiwamirembe alimpa libasazewo alala nkoma kawuka kalyawo kalinga njukigwo gategeerera kusiwa nenanta kyayika atyo bwali engeri gyalinaatawuna ttimba ddala ateredde mperenembye masaza ga buganda gonna gantumire sookedde buddu gyensibuka okine mawogoola bwe twaliraanigana abeegomba kitunzi wamwatya singa mundabira ennyo mu kwenda bwammwe naye bugerere ne butambala mubyebale buwekula busujju nesesakuume balemeeza abalya nnaka ezo nswa ekyaggwe baatugamba temukunja miti bendeseyo temunyiiga nnyo bendiba nkomyewo kumwe kwe nditandikira saba abalwadde mukama asuse abalembyerembye gye bali watangaale maama n'abagereka agereke n'ekisiikirize kya katonda wanawangaale